yakapita mikigu na ushafika inaganyo genita baby shauru taki kabisa eti unache na visa vya fira mina musa vingi ikilala na utakama naniita nafumba macho navuta shuka naona napumbazika unishika ndipo hapo nafarigika mambo yako mahaba yako ndo mana natononoka we
wana 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 pale tulipo kutana mikono tukapeana macho ya kati zamana wana 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 pale tulipo kutana na makubadilishana nafsi kukubaliana
Yaeza siwe na dawa kwa penzi ya kapona Rabi, ameni banusura jeuri sina tena wendo kaganzi Menimaliza hasira si humi wakisema Nidekeze, nilewaze, washushuke wanyamaze Nikinunga, nibembeleze, usini pepe nipulize
Watume, washituke, roza, ozi waume
Mini pike, ule chote Nitambulishe, nitambe, ni wavimbie.